City of Sound.
It's the magic. Nasema mtoto baraka, nami leo Maulana kanijalia. Junior wanongo, mrithi wangu na jina nikampatia. Kabisa damu yangu mimi, yeah yeah yeah, kaniheshimisha mimi. Thanks Lord for your mercy. Yeah, kivipi mi nikane damu yangu? Angali wengi wanataka watoto, hawajapata bado. Kivipi yani nitelekeze mwanangu? Angali wengi wanataka watoto, hawajapata bado.
Eti nimkane, siwezi.
Niseme si mwanangu mie,
siwezi. Nimkane yeye,
nahitaji nisihudumie,
siwezi.
Nimkane,
mkana yeye.
Grusan, gruaisi, that's my universe, look nice. Be humble and have discipline. Help those in need in a community. You make me feel special when I'm breasty. Since you came in my life, don't forget that you have lovely sisters, Patricia, Vanessa and Juliet. Kwenye makuzi yangu nimeona wengi wakikataliwa, na wengine mimba zao bado changa zikatolewa. Wazazi wengine huwatafuta watoto wakifanikiwa, na wengine zinakufa ndoa zao kwa kukosa watoto. Nikane damu yangu, angali wengi wanataka watoto, hawajapata bado. Kivipi yani nitelekeze mwanangu? Angali wengi wanataka watoto, hawajapata bado.
Eti nimkane, siwezi.
Niseme si mwanangu mie,
siwezi. Nimkane yeye,
nahitaji nisihudumie,
siwezi.